bafethu naye le ngoma ngiyitholile ndebe ngitshela ukuthi icula mina lapho nizongitshela ukuthi ngicabanga ngale naye athi nginzwisi yimi uma vocals bafethu sizidlalela na ngiphendule nabo ngicela ngiphindi nami uphinde yaphindi bese ngalela maphindi abanye bayibona ku live video nakhumbula nihleka 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 bayibona into ephumela keki wakhumula keki uhleka mngani wami nawe lengo Thank you.